A fresh kid Uganda.
For Dini Kebongo. Edidi Akton.
Tweyanze, tweyanze.
Atenga mutegeza siri mubampane Lutawo lwa kumusima luno nalwo leka ndulwane buli lwennyumya mu Buganda mwene nyumiriza ebyobulimi ebyobulamu nebyenjigiriza sifa abalina bumukwagaliza na kwefiriza nga nyingira masengera ni ayinza okunyimiriza oli muzungu relax kaka naye gwe nakungu wadoli ai klasi nnyo mboli mukungu bwoba tomanyi goma sina kikoyi osana mpingu koma weka ewomwe Buganda gye bali kuziika
tweyanze tweyanze
www.djericom.com.